Zagwan, alongside Danzan and Kala. Hey, peep, 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 peep. Hey, yo, baby.
What's up, Jazz.
Yes. Kill your butt. Kichwa mpaka miguu, nitawale kama buto, au Nyerere, mikitandani kama fuso, unosegere, nikupeleke nyumbani madale, tinga vitenge ungare, ukamuone mkubwa natale, ukununda ungona. Nacho mzo kuima, zo kwa minyuma, zo kugabiru usho guzu inganu gazi urebye.
Mutima wanji, niwe
Nkapata wazimu nipagawe. Tene kwa papae na mamae. Baby naomba usikatae. Kwa papae na mamae. Baby naomba usikatae. Nacho nzo kuima, zo kwa minyuma, zo kugabiru usho buzu inganu gazi ure.
Mutima wanji, niwe wo utwae. Yeah.